tableau bi daf may digal ne ci croisement bi man may momé priorité beusal a dama wara bayyi kep ku ne ci yoon wi mu jall beusal b dama wara maye priorité à droite manam kep kuy ñew ci sama ndey jor ma bayyi li nga jall beusal c dama wara taxaw bu ko laajé beusal d ñaari tontu yu jup nga fi am